Iya, iya. Prison music. Watu makini. First of all, kuna kitu niwambie. Nimepitia mengi sana, acha tu niwasimulie. I've tried every day, ila lazima uyapitie. Duniani kuna mengi sana, na lazima uyapitie. Kuna muda mina kata tama, naanguka nasimama tena. Ila bado mina pambana, nasa yale ya jana. Kujituma is the law, mi mwenyewe komando. Usijibebe kikondo. As they get older, nangang kule benika oni oni, and I see it as they get older.
Pushing hard, don't stop. Keep moving on, don't stop. We pambana bana. Believe in who you wanna be. Believe in who you wanna be. Believe in who you wanna be. You gon' make it someday.
Kujituma is the law. Mi mwenyewe komando. Usijibebe kikondo. Oh.
Nangang kulebe nika oni, oni. And I say as they get older, nangang kule benika oni oni, and I see it as they get older.
Even if I leave you, we pamba na vano si kacha. Even if I leave you.